Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare chapantati lewru utte mbiyan jana yamde jabirima silima gortle maison de la presse do pomoko do min juuti on sanne hedade heju jamen Umar Weygal woni do mikoroji dido kanko no dirtere gagne kanto won to boggi jamde to on hayri bangal kasaraji kammo leedi medindi be kolliti wiide ko yaata ciudi wotto jono chapande jeddi kanyen chami le nokko non be kolliti wiide lamo hollitri wiide dido kasaraji ngadi le yoga leedi di fe mangal mudun non kanko no dirte Tom Saint-Fid kanko woni dum woni entraîneur kesso ekintino jaga boule mali de andabe kabaru balanka e kolliti wiide jungo mali yanay do moddi kono dirten dossier ko min garan min kala wottude jawo micitene wiide rewbe kanyen worbe fu an ngatta dum so wobbe holliti wiide ngattan dum yo parade non wobbe do kolliti yo fa dento hodo fu dina kanyen fina tawa wi le leedi meden de on gara famtade dum e journal ngal di won sembe kabaruji di min jigido bette ande di bismillah modon e hedate yimbe le chapantato e taton kanyi en keddile hen ko yaata temedro en nayo kanyi en goni barmube li hen dum wonon kabaruji ko kaadi hono ko kasaraaji kamo wad le leedi meden di nombe kollitiri wiide le leedi di fo e mangal muudu odo addadu de do jatte dokka wattu jono le majjundube kolliti wiide ko yaata ciudi chapande jeddi kanyi en chami wattu jono fa kebben famtar kebben Ousmane Niali Boudi
le o adan dokkaado holitama wiede yo longoji ngadi le region ngaji sappo e jeddi kanye e gallure bamako nde dum laati ke sababu sammin goli juude le region ngaji jena e kapitangal windane de holiti wiide du fel nyango hebi himbe nayon hendoji bondi du ngadi le nokkuje nay fa yottaade collaaji himbe hebbe toraaji e ila meje anambara ujinaji malli hemer e jenon ko buri hewde mbende fu yo rewbe kanye sukabe fadde no dirtende plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes holtiwide le himbe ujinaji chapantaton e nayon e temmetaton e chapantaton e taton be kasaraji kewti region segu wonde tor yolo ngoji di buri matede e wi nde fedde fewde e kabar modon dabreji piyama ko yawi le direction générale de la protection civile on wad gol imadaraji fab gol himbe yalan yo nokkuje den goni wat dum ben do kebata denagu ayotade hokkude dum ben kake micintinde wide mali meteo holtiwide yo ndeji mawdi anambawi hebede le nde yontere du e wi mabbe dum wawi le leedi meden di fu e mangal mudun
nokku no dirtere bla holitamere wattu juno jamara wonde tonde e metti kanye sa ƴewi yesoji mudun de jaati a holitan wi a yiyan wiide yesoji mabbe jamar nde fu wattu juno cardi mudu anan baati be kolliti wiide yu cuudi chapande chapande kanye chami ton dum lati sababu du so yimbe le hewbe kanye ngon be ngala do nata wattu juno gese gonde tonde fuddu yaman diyam bunni dun dum wadi so gouvernement o wadi do hen imadraji holliti wiide yimbe le joyen anniyaji lobbi pa bo hono yimbe le be kasaraji jutti wattu juno fedde to blato wattu juno be ngadi do hen fedde dum to blato nder do fedde darnama hande hun cianno dido golleji di wori fa kebe famtar kedde mo kanko no dirtede marka cedda wo yo kanko lami nder do fedde ko mo sifirdo hen
kambu wari na kambu wari bla de ntobbi heddi mun bla heba jam kewdi dum wawi lata de sababu bonandaji don gonden joni mi anda fe adadu bonandaji sabe himbe hewbe ngala cuudi kambar mun bundi kanyi nyegeje kewdi dun sami yo torra heddi himbe le hewbe anatiidi fe yarde diam ton en dum wawi lata de sababu nyaw kanyi bobdi dun kewi kulol geci nyaw anadu himbe le ton beydi en dun gese kewdi dun boni blane yu nokku demal soni gese boni yo ti dala mawdo bangal gure
dido kabaru ju fan ba hebe do beme am ande to do page facebook kany compte x sidio tamani imadraji concours natu dum won ko noddirte école nationale d'administration ena wattu jono kambe robel be gondi e famminede le majjobe gondi jenginade yo suudu ministre humnindo kabaru robel kanyo sukabe galleji leleete medindi kanyo won dod dido imadraji yalla robel hobe an keba jabbad le odo concours mumini sendebu
dizer woni ton sukabe robe gombe e dadondira galla fuddi yaltude yokabe mabbe barkini aniaka wobbe kay koliti sukola mabbe do torra ko dum wawi waddude so kala mo passay
odo aniaka hayni ke kam sanne waram wallude em landinde concours o fagasa e waytinde ko moja eleno me gollirtani buri fu bangal culture generale o hore minka e hakkine am dum hanan wadede so bamini won jawabu ngaro fa hokke odo concours tafum dum ka bonnam jike yimbe hew
wana sendude rewbe e worbe kayo dabare waddude fottondiral hakkunde maɓɓe. Yo ɗum holliti wiide Yusuf Bagayogo, conseil technique humaniɗo Kabaru fotondiral neɗɗaku e suudu ministre debbo Suka Kanyigalle.
Wakkati jon o ka gaɗoɓe concours o adadu mi'en ana wara yimɓel 4 e jeɗɗoyon, rewɓel 16 woni hakkunde maɓɓe. Ɗum hollititta feyi wiide ɓe ngala ande kamɓe ɗum. Eɓe kasindini e faaba muya tam sabi eɓe gondi fewde tiɗɗalaji kewɗi ɗum wona keriyantako fewde e maɓɓe. Rafi Potal ni woni komi tawatta ittude tum.
Yo caggal jande balɗe 10 sukaɓe rewɓe ko yata e 100 gaɗi daɗodiral ngal. Ko wonani concours mawɗo o iɗum hani waɗede Alain Garowo.
En mbiyan wattu joni o Mali heeɓi entraîneur kesso kanko noddirtetemo Saint-Fid, kanko ko woni entraîneur kesso leydi Mali ndi fédération malien de football kañu suuɓimo caggal ko yimɓele hewɓe darti latade entraîneur e leydi Mali ndi. Andaɓe Kabaru ballon kay kollitiɗo sa ƴeewi Mali yanayi ɗo moƴƴi noon kanko Souleymane Bobo Tunkara hollitiri wiide o wi oɗo entraîneur sa ƴeewi yiliki nokkule kewɗe le rumde Afrique nde fuu jababuji dartiteɗi keɓaka e juuɗe muɗum. Keɗɗamo komo sifiɗo hen dow faccitago Ali Cissé.
Somi ƴeewi golle makko ko ɓetti wawa wiyede ka suɓagol makko yo hunde moƴƴude bangal birki Sembe Calɗi nde leydi amen ndi, saabi inde fuu o wala. A bada o heɓdayi e équipe ngaji ɗi o ekkintini jababu ɓurnowo ɓerde ƴaɓɓorke Namibie, Zimbabwe, Éthiopie, Togo. Leydi Gambie tan wawi wiyede wonko o waɗi to ko yiya. Tom Saint-Tife neɗɗo mo wala muñal feyi. Équipe ngaji 26 o ƴaɓɓori le duuɓi 26 ɗi o fuɗɗi golle. Ɗi wi kabaruji ɗi jogi min ɗon ɗi ka ɗi ñalaɗe garoɓe waram tawede bamako ɗo. O tawdete ekkintinowo piyoɓe amen ballon ɓe tafom ele piiɗe mumen ɗiɗi ɗi garta fa wadda e Mozambique kan e Estuani. Ana moƴƴa o laato tafom jottoɗo so waajo jokko muɗum.
Wattu joni en jaran nokku noddirteɗo Kulikoro journaliste en yettinoɓe kabaruji wonɓe toon ɓe kollitaweɓe ɓe gaɗi toon birki Sembe Calɗi. Oɗon birki Sembe Calɗi wiyamɓe noddi hono yimɓele haalanani en wonɓe toon kañum fa yetto yimɓele nayeɓe wonɓe toon fa ƴeewel hono cellal hani ɓeydirade le oɗon nokku. Wakkati ne ɓe gaɗanon birki Sembe Calɗi nde dow hollitama wiyede ɓe gaɗi yaadu ko yaata métre ngaji 300.
Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume Uni e kañe coopération Espagnol.
Leyɗo Mali ɗo micciteɗen wiide rewɓele kañe worɓele fuu ana gatta jawe homo furdu ko wattirta ɗeɗo jawe so woɓɓe tama yoɗum masiri e juuɗe muɗum woɓɓe du kollitiɗo yo fa ndentiro kunuɗe kañe ko nandi e muɗum. Hoɗo fuu diina wiye wattugol jawo, hoɗo fuu fina tawa du wiile oɗo golle no worri fa keɓen famtare keɗɗe mumin Sendebo e Ali Cissé.
Ko nawori bangal wattude jawo malinkoɓe goto goto mumen fuu won gonga ko jogi dow hen. Keɗoɗen hakkillaji yoga e mabɓe Bamako kayi kan e Kulikoro.
Miɗo jogi jawo buuɗi yo yimɓe galle an wajjibini kan ɗum. Nafa mu ana mawni bangal keɓe kañi ndenagu iɗu garɗi saabe mum gaɗamin ɗum. Kami hoolaki fey nafa mun heddi ndenagu. Min kay miɗo hooli ɗum, mi tottama ko abba an. Ɗum laateke dabare e rafi ɗanugol an.
Kone yo hoore galle kajoloto o holiti wiide wattude jawo wona hunde ko fuɗɗi ñalawma hannde o. O holiti wiide ɗum ana jeyda e fina tawa amin.
Miɗen gaɗano ɗum e juuɗe sukaɓe yalla iɗum renaɓe wona jawo tanno iɗum rena yokaɓe.
Dina alsamako o ka ko wi dow hem ana laaɓi sanne. Gorko watta jawe ka yo hunde ko haɗa. Non holitiri wiide Alhassane Modibo Ba dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗe dina.
Heddi fina tawa kañe sariyaji dina alsilamagu rewɓe kani waɗuɗe ɗum. Le goɗɗo dina ana harmini gorko ñamintina debbo. Non ɗum ɗum worri heddi rewɓe ɗum.
To chrétien en évangélique en ɓe wattude jawe toon wona hunde ko waña haya tawede e majjum fuu. Bible maɓɓe o ka holtama wiide ana wañi ɗum. Nam holitiri wiide kanko pasteur Tade Jara.
Bangal bargol kala homo fuu ana wawi waɗuɗe ɗum. Ko wonani bangal goɗɗi ɗum tiraka fey de sariyaji dina annabi Isa.
Tawede hakkillaji ɗi jarta fewde e majjum ka fuu wattude jawe li ñalawma hannde o yo hunde keɓunde Sembe san ele leydi amen ndi, saabi ele faamu yimɓele yogaɓe eɗum wawi latal sababu ɗum renaɓe iwde e gite bonɗe na ɗo golleji bonɗi.
en biyan dido kabaruji fanba hebet dum wonon do odo numero amen WhatsApp so ngadi chapande jeje chapande jena jena chapande jeegom chapande jeje jeegom sappo e jena non biireten odo numero wa hebet dum to Facebook oto fa hande non be keba hitna dido kabaruji do baye dum numero amen kuna foni on biya 37321 ka wajim sina taw don butno ga so bawon noddude so kebon kabaruji gondi ton di onon jogi be telephone ngadi ecran be do fati jeggite wide application mo studio tamane o antone fa hande fan je fi no konande do no do e seda yotre me den dano wodi wassalam yotre meden de waran yowade do sukabe holli tam wiyade ko sekti ko le leedi meddi ndi sukabe hewbe kanye hege yete muuden wobbe dumbi heederno fulfulde de wardirta tan be do sukabe dogotore en be kollitido ko be kasedini fu hokkede yo bibbe ledde kanye fa yotto tew kanye lidde ko nande muudo fu be kasedini le hen kanye fa yotto yo dum woni kosam sabi de micite den wir sukabe wakkati de monot den gema be kan tekkude kanye ko nande muudun Ousmane Nyali Bouli
Docteur Wazon Koulibaly Chawro Sukabe les sudu docteur santé de santé de référence commune Gobo Sukan hani nyaminede fa gasa do hakina du mudun barata docteur Koulibaly holti en hod woni ko suka hani nyaminede do hakke du bi mudun
pour les enfants de la
Sukabe no be pinata fa yotto lebi jeegom endu inamu em tam hani muynude so be bettini lebi jeegom kosam endu inama be tam heetabe wajibi kina nyanduji goddi be dokke dum bande lebi jeegom yaade fa libbi jeenayi en baawi hokkeede boyri bande libbi jeenayi yaade libbi sappo e didi en baawi hokkeede boccoode yawur kanye fromage
docteur Koulibaly holiti wide de suko hebi libbi noga e nay woni ko haani entede le on wattu joomun an haani jokkineede hokkeede nyamduuji e vitamine ngaji ngoni e mudon kanon tawro sukabe o beedi wide won nyamdu yogaaji kana hokkeede sukabe e wattu du mumben yogaaji
komi mu inta hono nyandu ka fu e mbaawi nyande dum nga nyandu mabbe haana tam hannede e ko mi nyaamata ko so wana dum heedera na jabbu nangude be suka libbi jeegom haana fi ko hokke tew o supo han wadnede dum mo hokkete o yara ana hada dum hokkude suka be kibina e duubi tati tigaaje kan ko nande mudum faiso men jibbe fam nokka be dum mi ni san dum tafu
docteur Lamine Traoré yo andindo kabaru nyamdu ngolaw le suudu direction regionale santé moti e makko suka han hokkede nyamdu gaji sini hebi lebbi jeegon ana moje e cellal mudon fa yottaade hakkilo mun
dido nyanduuji beydaari dibi kokketeedi an haani ko laato nyanduuji di gana tekkudi di gana dum diyam bolam do woni tawa tekka tawa waggida sanne laabal kay jukitaade golle o du ana
arewbe wombe yam folila yoru sevar e burem ana way hono pami ko doktore en kolliti dum ben sabi sini be muyni suka mabbe fa kebi lebbi jeegon e datta nyamduuji goddi mojude dibe ndokkata
Docteur Iba Fanyina
Docteur MB Bimem Fatimi Ndoka Fay Hune Sukabe Amem No Epini Fayeto Libi Jegom So Wana Kosam Indu Chagal Libi Jegom Di Bimem Mit Mbavi Hukudebe Mbuiri Vita Blika In Sri Lak Mit Mbavi Wanyu Ledu Pom De Ter Ngata Hem Landam Seda Mindoka Bedu Nyebe Nise Ngatine Mbuiri Nufu Anawai Faba De San Nyandu Suka
One Enterprise Ngaji Mali Yehona Dirobe Ndawranta Dara ni di moƴƴinde nyamduuji e vitamine ngaji ngoni e mubben ko wawi nafude sukaɓe ley majji ana hen tatam céréal entreprise mbayri taw neyguji hono pagguri gawri mbayeri bambari wadde ɗon farine haalatu dem yo kananke goto entreprise tatam céréal
kosam indu woni ko yiɗa sanne ɗum hani hokkede sukaɓe noɓe pini fa ɓe jotto libbi jeegom caggal libbi jeegon ɗi nyanduuji goɗɗi ana wawi ɓeydade hen minen condi faranime muƴinta fa mi mballa yaya en ɓe yalla ana heɓa wurnde sukaɓe mumen fa gasa ana moƴƴi sanne du tawa gollirɗi leleede amen ndi kañu en woni muƴinoɓe ndiɗo condi farani yalla na faabo sukaɓe
timmode ɓe dunken ande kolti wide sini aɗa hokka suka nyamduuji moƴƴuɗi aɗa hani jokkininde cenamdu saabi e wi mabɓe hono haybude nyamduuji suka e buubi kañe sini ana ñama du tawe le nokkuji laaɓude